Jamaica flavor. Yannicka Toto, Katam, Nikika Touch, Kanalege, Sahutitam, Kamakinan, Mwenze, Nani Pandisha Midad, Katika Tika, Soko Dance Tetema, Nabaki Nimeto Limi Inde, Kamakadibi, Katato Katika. Send a lift, right, Tingisha Zigo Alioni. Send a lift, right, Tingisha Zigo Alioni. It's a Kenya, you check it. Magema noti tende Mombasa Zanzibar Cape Town tupige na upepo wa bahari kitandani usiwe na wasi takupa mikujo mpaka majogo naelewa mikuno ya kizazi utam ukune kisogo katato katika
pango dance tema
katato katika
pango dance tema
katato katika.
Send a lift, right, Tingisha Zigo Alioni. Send a lift, right, Tingisha Zigo Alioni.
Katika tika, soko dance tetema. Hey, kama kadibi, kama kadibi, katato katika.
Katika.